Listening to the African music mix on the Voice of America.
Miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Call me. there's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on The Voice of America. And less than half the calories. The African Music Mix on The Voice of America.
Leave me on the road. Baby girl, now you I want to. so nice, so nice, so nice,
super.
So nice,
super.
Your body so nice, super.
Meant to be, it no be mistake. With the whip, with the big, then the hate, with the date, you too sweet, it no be milkshake. My coma, obi kume my chest. We am impressed, my lover confess. No one can test, when baby contest. Last year, Miss Ghana, my baby confess. Hey, oh body, yeah, me fese. Hey, me de se, oh yeah, me get. My damn, we munye, my two susu, 2 years, the new vans got you a pair.
So nice, so nice. So nice,
so nice,
so nice, yeah, so nice,
super,
ooh, so nice,
super,
your body so nice, so
searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Kupanga mimi alifukuswa
Roga, roga
Fungu wa musiki kwa kelele
pam, pam, pam.
Na shule ni na kumbu kani lichapwa
Siboko mingi
Kwa kuimba dasara ni makilele
Makilele
Kasi mingi mimi meshakara
Alibi
Nilijua kuimba diyo naraga
Muziki ni burudani kwa jamii Mungu baba asante kwa vipaji vinavyoleta burudani
Nilipoteza pesa mengi samani Nilirekodi nyimbo hasijapendwa Sijachoka, nasema sijachoka Ni musiki ndiyo kasi ninapenda Na mwenyezi mungu amebariki
Umasai
Umasai ya kadroga mesimama
Umasai bana
Iraimba Afurika musima
Kuti kuti
Wawadudu Wafijana na wasi
Umuri suti
Nasunguka dunia kwa kuimba
Akirebisha
Unaitwa kuimba kukirebisha
Oh ya
Nashuruku mungu kuniwesesha
Mimi
Inaimba kutunga na kutenengesa
Kutenengesa
Muziki ni burudani kwa jamii
Na watangazaji pia wanacheza muziki wa tunasikia. Hey ya, nashuku.
Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Motumambi motene, bangati ebidugi ako serie, akel botungo na genza peo. Okoli timbi, wanango tele timbi na molani.
Bina mwele kere, tene tidu titiye.
Bangati fonsi, somo wara padeso. Simo kegimbi la kwena, tene kofi.
Yesombi unda na mo.
Sekiri teti molenge.
Asama ti padeso.
Yagimé Sylvain, plein feu, à Bromblin. Comme plus
Nisa la Westerie Nina la Ousiawe
Akogara Ndogo
Akogara
Asamba Yegendo
Asamba
Nili Nisa la Miracle Pege
Tuba
Nisa la Westerie
Tuba Tuba Yes
Nina la Ousiawe
Ousi Gama
Tantine
Mariana,
Lisa la Westerie,
Lola Moana,
Nina la Ousiawe,
Akoga Randogo, Asama Yeye, Nogo, Giling, Lisa la Miracle, Pe.
Le 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 le.
Abibane.
Sani Yellow.
New Tech au Transilida. Olona Jean-Marc, Docteur Yérémon.
Willy et Kila Barnabé à Toulouse.
À Paris.
Yvon Wemandia.
Jean-Marie.
Minala
Hey, y'a quoi de.
À la Zula Bertrand, à Lyon.
Bandalé, Albert Boris.
The African Music Mix, where the magic never ends, on the Voice of America.
Bienvenue Bongolo, la figure emblématique de Matongé, Jean-Jacques Kandé, Guy Kimvula, Serge Makobo, Zembo Oyo, Niko Betama, Nakati a bloc commercial na Bandalungwa, Chef Felibe, Hakim, Yalelo, Odette, pêche tonton Paul, ma mesafe, Olidjo.
Solo baninga bakomi kotu na minkolo, na minkolo, na lekiye.
Franco Kimpiabi.
Soki basomba liwana mbongo na kosomba kayanga iye. Taro mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli
Jipe kise kyungu, engineer de son
Solo baninga bako mikotu na minkolo, na minkolo Na lekiye
Adomu tangi
Soki basombali wana mbongo na kosomba kayanga iye
Neves don
Wataro mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba si maro Nako ike
Mama na kukufa mama
Nangwa sigarete mama
Mama na kukufa mama
Utupe moina lalate
Mama na kukufa mama
Listening to the best selection of tunes from throughout the African continent, the Voice of America's African Music Mix.
Jamani nisikilizeni, munisikilizeni. Kuna wanawake warembo wenye marasa mapaja weupe na ni wazuri kinyama. Jamani nisikilizeni, munisikilizeni. Jamani nisikilizeni, munisikilizeni. Kuna wanaume wengi wenye vifua warefu wenye nguvu na ni wazuri kinyama, lakini tuchichunge pengine wanao wana go avuta pumzi we vuta pumzi avuta pumzi we vuta pumzi avuta pumzi we vuta pumzi usimwone amejaza nyuma ukadhani hapo poa usimwone amejaza ukadhani umefika usimwone
maisha ni ugonjwa tu kama malaria, meza dawa piga tizi, kula vizuri utaishi fiti, maisha utayasukuma maisha utayasukuma. Na mchinga usiojua kujichunga, kila shimo unaona unadunga, hebu jichunge kijana, utakuja kufa tukuzike Langata. Pacha asione tu
huyo ashainua
kifua kisipite tu
huyo ashajigonga
Do you love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
للأسف كان نفسي أطير فوق في الفضاء وأفرد جناحي على المدى لكن ضباب الخوف بدا ورمش عيني في لحظة رف أصفر وطاير في الهوى رفرف وهف لمحته عالطريق قلبي ارتجف مديت ايدي وطرت فوق بالشوق ولكن للأسف كان نفسي اطير فوق في الفضاء وافرد جناحي عالمدى لكن ضباب الخوف بدا ورمش عيني
sounds from the continent that all humanity calls home, the African music mix on The Voice of America.
Lovely wife,
that's right.
Tenzoni pasa chikondi.
Yena kukonda.
Manje ise, kuona munga ndise makai. Kamufana gake, ise tapanga busy. Miamba kutiringa, tell you it was bad, 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 bad. Baga one day, kunilesa tasankala na mimba.
That's right.
Manje ndoda izat awe okeshani kokalas baby hero naye mufana anatengeka ninkani akayera anavumela kalasti kalasti kanani letele Madamu,
eh?
Analila Bati, Ezaguti,
that's right.
In a pasta mimba mpana
mistake.
She could not stand it. Nakuntenga gugoti. Bati pasta devosi. I tell you, we're so sad. Manje mina silaine. Na wana bonsa na tenga imwe Na yogoti kumubasa imwe Vonse vintu vanga chifu kwa chambe Mikala stivo Kana lengesa Yine no siva Hati kanzi nisi manga Wona munga nine gai Mwote njira
That's why I'm going to last minute. I'm always dangerous. You can change it. You said the AI will be a company. We know we 7 the month to hard work. We take to Nasita. You are your day. I check out Kadiru. Galas, we're going to be a police. You want to be a magician? We're going to be a magician. We're going to be a lawyer. chaiko penoti kalasi upeza kuti watuna zvima chifika nemene chiriri cha
nikalasti moyi kana lengi
isakera nako
yenyeno
sani kukupitiriza yai
ganzi
kwakapasa chani ani katika pokola watu rafiki kuti akupasa kuti yai jeni pencha nikafika kule osa yesa
adinjani kwakapasa kuti numavere inafundila
Yai, kalasi, kalasi kuti. Tinalu ukamba, lupa hapa mdenda ulirendani. Malabishi, ngati ufuna mdenda ulai. Uzizi ya kaweka, pamine ukamba.
And now another song reflecting the views of the African music mix on The Voice of America.
From the Cape to Tangier and all points in between, take a musical journey on the African music mix.
C'est dur. Angumbalingba Richaramu. Anton Lube. Nadie
susunu wa ilu wa yentar revni mini aniya osili borbe evni fami makinini na ya makaruna ubwa fesiangwa temu kibabu na memwa ikoloba ingaloro unko ankasa nuti entiri entiri Beradina, et qui t'a quoi va chantage, y'a l'or mon con. N'y a pas ma couta sombi, ma yen, un drôle pour moi, n'appelle. Biboisi, et mon noir à me venir.
Somebody in my
What's up, yeah?